Baba.
Given time, he left me short to me pay his chance na daddy. Ten commandments, see your fight. Tukichemtan, see your delsi sikulewa. Tuwe makini, tunapo work, speak. Chunga usiumie. Mana dad see a title too. Ni Mungu anayeweza, anatiba na guide lives. Ni Mungu anayeweza, mana dad see your title too. Ni Mungu anayeweza, anatiba na guide lives. Mungu anayeweza, unapopanda milima, ipo siku utashuka. Jipe time, discuss your mind. Chunga usiumie, kwenye life kuna ish na love. Chunga usiumie, anaweza, 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 anaweza.
Kweli baba yangu,
anaweza.
Umenipigania,
anaweza.
Kweli baba yangu,
anaweza.
Any good thing in a life
is what you desire.
Never assume what makes you.
Kwa hii life utajuta.
Kuwa makini kwa yalo nayofanya.
Utafuna. Acha jazba, uwe mpole. Yote ni Mola anayeweza. Acha jazba, uwe mpole. Yote ni Mola
anayeweza.
Mana dad see your title too. Ni Mungu anayeweza, anatiba na guide lives. Mungu anayeweza,
unapopanda milima,
ipo siku utashuka. Jipe time, discuss your mind. Chunga usiumie.
Anaweza, anaweza,
anaweza.